kuma nezintaba asefuna ukungiqhiba amaquma nezintaba asefuna ukungiqhiba wona la maquma
Super.